kola mubutamanya oluwobu na fubwange kale nange nkomyewo joli onsasire ntukuzo mwoyo gwange era nange mbere mwabo abatukufu maso ko mukama kale bambi kimpisa bubi gyendi bye nasobya mu maso ko mukama era bwentyo kusaba kimu joli onsasire onzirire mu gyendi naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
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 era mukama yegwa manya bantu bo eneisa ebikolwa byabwe era bingi ebikolebwa bambi eyo munzikiza ne mukitangala wabula nzo mwana w'omukama kinuma nga watufuyiririra era bw'otyo n'okomererwa bambi mu bulumi olw'ebibi byaffe kale bwe ntyo nsazeewo omukama onsasire tukoze omwoyo gwange naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
kale mukama yezo mwana wo Devi eyabatizibwa mu maso g'omukama naye oluusi binsobako nange nemmaliriza nga nsobeza gy'oli era bwe ntyo nkomyewo gy'oli onsasire otukuze omwoyo gwange naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza ntukule mukama kusaba naza omwoyo gwange
naza